I see no taco jidinja. E messie no gade mano. Owe bulu makata la fufu na bobo. Tupu vejezi obodo ibo. We yobazi a chuku. Chuku onisa we papa fogala. Akofa we buzi ale liba guabu. Abia mazano. Emiye wa mama o. Akwale mchukwe mekosa nebe. Aza weli popo. Mazugo naba. Ebolu mijele mondia. Anna bungu begumo. Lotendi ke muno biesie mike neno. Nenu e messi e noga di mao e lo dal mijo amo quando na village da fofo o welo nye monye mbo o welu zenu mmeo ti kwani zebu nye menu nenu adonu solibe mu liba ozi jele guna nyoba nanka kwa akoti wala kina nyoba ni temile. Address ndi oba. Obele mwa di olama. Ego di nabuti nige dosa de beke neho. Mbo sefu kama nankonye ne mene denu. Nuche chukuge melili. Mbo ndi lo mbo solo vene nuwa. Ofu mbo sefu mbo cheke wa. Obele mwa naloma. Mebe kwa kiki yenu. Nijenu webuka. Oku na fugo nenu wanyi no nimia. Noto koji di jo nenu wanu. Eme si odima. Onye nidi neli azubo. Owe bulu makumo boda nyindi sina Nigeria. We nabazi anobodo ipo. Butike kike mwadili. Fabuta like bido zenye belobo daka. Ako famelu mchukwe mekosi linegu kanjenye vekeneo. Mkwa! Obakwala! Ojego jogu!
Ojego jogu! Ojego jimisi!
Onye jego jinisi,
onye jego jabu, onye jego jinisi. Onye jego bode sole ya nasu,
onye jego jinisi,
onye jego jinisi.
Onye jego jabu,
onye jego jinisi.
Ma woke na beko,
onye jego jinisi.
Ako kamani korobia,
onye jego jinisi.
Akunesi obike nu na beko nu amo ego. Kabune libwe kumune nu wado no pani hiala kanaba nyenu. Obuzi ni hiala Anambra State. Eba kamune ndie kumuna banyenu. Webulu neku madu kaina chon. Onye kana chonu. High chief. Watana yeze. Wat. Nuli nanambra state. Chukwe meko kongkwa nonu muneke ne. Oza neke ne no. Electric money nige deke ne. Electric money ndi woni nebi. Onyo mane de ma ojege moga ni gede neke ne mobile ATM ego ne jiji wat Anambra State onyo mane de manu ogu mwenye malu vya mama Onzo neke nenu umba kwa laka njeke nunu Anezionye mweli pupungo Nekwa nyamotago Electric money Onyo mani dusonu Ojege mongo Eko nejuje nanamba Wande madu bilinu Imone na yeke nenu Ibulion fa ndipo nine Ojego jogu Onye jego jinisi Esi komi kia la puta Muna ndia kubu wiko nilika njebe kulobia Ekulobia nanambra neku madu kanacho Onye kaneke nenu Chief Joseph Obelezo Kafo, Senior, the Managing Director, Jessica Oil, Unyomane Wulonia, Anyeke Nenu, Joey Zaza, Odogu. Kulobia puto mwele banyi nijenu no bisu kaka nabanye madu kanacho Ezibo mwane mwa Wande madu no wapro yanu Oje goji nisi, oye je gojo obu Agochi bweze Onyo madu opinsuka Nansuka local government area Eba kobele mwase jenu Obele mwa toni talu nofi Wega baku kwa Oga primary school Uga second lido Mwengwa taza demission Neda mkedi na kogi Civil engineering Uko jelo kubazia Oku siya kuratia Tata Nobu professional Engineer Manako bodo city Odogwa banye street Welu nazo ziomia o Obanye le city liti kobite Mota bezi fana kwa connection Ose bafu wefu loka siyakasi Tata nobu onya mama Let's change odogu na kwa mwego As collector ezi baza man Ozo wi yanga neke nenu Injinia chibu eza bo Ose kenehi oje computer li nambu wani Ogala nyobie nyota, oza neke nenu, ezi waneke maa. Izi mubunuzi ekene, yekene jimai, tuwi brother enu. Onyeka nako, James. Odela Jesus nonu mekene, ifeji delu no dela gonu. Ife buchabo, oza neke nenu, oyi langasi. Onyo mane de mao Zine kene zye jimwe ya mupu ni kweze kene Kene lazi bonu fe Ike jikuwa bono zone kene Zine kene zumune ya mupu nye kene Jezi ya kene bendoye ya Ala hajibane nukwezi kodoku Onyo mane sobili no zone kenu Ike bichi loza mwenye zikoba sobili Oje goji nisi Soni na Thailand odogu Onyo mane de mwa Kulio vanu wende migede kene Ose mubundi kweze kene kene zoya Eji kese wende mwadu sobili Onyo mane de mwa Salvation igede ne kene Opatos lola wat of Odinsuka Kingdom Odogu Ebu ni kwaze le mibwe kumbu nenu Wado ni ditobo maka naba nyenu Okwali na musu Mama kakia di hitobo mao Neku madu kancho kubeli jebe onye kanacha Prince Onyebuchi mwachi meleze na gana Ezi mwafisi mweke ubwezi Oza neke neinu Okwele nikito bomba Kamu lobele mwa Obele mwa tobe webi doze na kukwa Ebe ziko gale anu Oka zi primary school Numono ho Nama koya Oka zi primary school Na community Owe kwa doze koje bese kandi Nidonu kede bogle anu Obuzina the Saviors International Secondary School Numederim Odogu wekusia Owe kwa dobe obodo ibo Osi noge jenomba sinamba banye namba koje nuchoba kalangia Oyobe chuku kode zianu kibia Ubulu zobu niakpa na banagana Eba kosi bidu yao Oje leba funa bobo e Na yo chukwo ni sado Koma lumo ya nema Iju wade wu Maneme saliva nememe yengelisi Obulu kwa kwa nataba Nigeria Oba taliki dobo ma bebe Manongwe lepe leba baye ya ubeliye Osi aneja na visije Mwame batago emesye na ogade madonu Otako jidije emesye ogade Ojindu jinisi Mwelu ndidi Nangita mwelu ndidi na nili asuko Obele mwawe kwelu nu Weno ya rebo Kono na village, kono pwambo donu Wewe lelionua Obido kubabu loko Uriklea Na wakwa foundation neba naruno donu Ewe la chole ya cha Ifa komegide We self tego na bakwa na gana Uluzie bafo Bidi wambo nisi Na hosmo Na yokwa chukwa nisa nendu wato Uwe lendi disobi jenu Owe lofu mwase Kona ganusa Owe mweta connection Mwase afu kodogu bido mebo fuma Tata nopo onya mama Chukwe gosigwe na gana kono butike nenu umo Oje gojogo Ose mubu nisi ekene, jekene mama Afo mulo mumu, muodogu onyoma na gana Momine dema, esine Lolo, Mrs. Jacinta Osweke Lolejima, oza nekene nuchukwe mekosa debo nyige Yezi ne mama bilinu Osi ne kene se mama Mupu ne kene je kene no papa Mister, Peter Chidye bele osweke Ejuma mwa Ejuma no numu ne kene Osa ne kene gi Oza neke neke keni fende kwenye wu Oyo mmane ide mma Yezi wu bilinu Kedu maka chikulo zekele Jombosko Kalabu wa mama Oza neke nenu Oyo mmane ide mma Ige chuku wa Ofi hitopo mma Onyo mabili, oje goji nisi, oye go kanakono Osi mubu nye kene, The next one, blood brother, one mother brother. Onye kana bono Joshua Chukulozie Nonya bo CEO Josh Oil and Gas Osimo boni kwekene Yekene kwa ezu wanya mwoke Wani enya fulu na nye Chukulozie ote chukulo Yeke e Eagles wings. Anye kene no. Ose mubu nye kene. Ye kene muma. Afo mula mumu mula nye kene bo. Ezi nene ide mao. Ose mubu kene kwezie. Ezi nuno chukule zie nine no. Nago kwezie luno fundo. Ifa kwa kume kwife wengwe. Ose kwa mubu lekene, jekene zoi ye, yani ya bidolo ina wata. Obo nye zeka nakbono, Skis, Vincent. Ose mkene kwe zendi shokontas ya nene. Around the whole world. Mandenye nine nona Philippines. Kalabu simuke nunu. Dalunu. Aga mebunili buwegu munenu. Wadonu Philippines kanaba nyenu. Neku madu kanachia. Ezi wo ikito bo mana nye kene O nye ka muna ndegu nye kene nu Ubedago, Ivanyi, Patrick Akuwaya, na Philippines O nyo mani hito bo mana Numu derimu Nisi mweke Eba kise jenu Nongebo CEO National Azama Onyomani Dima Ozimubu le kene Kene kumibo ndi nona Philippines Nesha konte bilinu ndi Diego Jogu Oza ne kene eja nabi sije Kiduma Kesha Oracle Alusego Alusinesha Kontini Nedilinu Ozowe Yangane Kene Nangebo CEO Aluse Group of Company CEO Alusi Global Exchange Alusi Transport A travelers agent limited on your money de ma Nangewa Pozuba CEO Alusi Manicho Nakwa Pedicho Salu Udoku Kusela Kukwane Nubiano on Abesha country Upapampo Chukwani Sakosye Omeba fumanye bezelu mogwe yaka Akwabasi ayo jege mogo Alusi neshi odoku Orakulu igedosa debe nekeneo Isimu kenebo dozi akoe Wae ma Wayane kinye kilina zande kine Mrs. Alichi Somi Lolo na nye kenenu Yesi bodozi ako Asia Oracle. Yesi nanke nesi odozi ako ye. Muke no masi inu chikuji chori ma. Ndiye tete muba wole. Onye kanapa. Adade rama adora kulu jini. Adabi alio. Chie meriemu. ya no so tada gonia mona chi umara kulu ninu ni gede ne kede no isena kede si awuyeri kede no mase nange bule kende kanje lu kende mahae kende ne mu kende na ekende de kende na nenu wade kema guwa onye kambusa kpono lolo missis chinwokwale mami bilia avomolomomo molanyesha orako mama bili na nwayi nemofuma ezinenoleba ezina kedezie mama mukene papa nutudike mulodogu chief Mr. John Eze Ale A.K.A. Isi Botaji Ozo Nwinyanga Nekene Ebu Nenu Mekene Munenu Wedonu Kakenenu Wodogu Onye Kanapa Prophet Uzoma Who's the best medical store? Nkedi na rere, international market. Nkedi na vangwa. Nobu King ni gede neke nenu. Dominic, Alahaja na Chilevi. Number one na Cambodia. Nangebo CEO. Big Camp. Importer and exporter Dogu Company na Cambodia Nongu Buzukwa CEO Nobu Kids International School Phnom Penh City na Cambodia Oji Nume Nkizizi Nomu wa mele nisi sunjaba Oyo mane de mao Ezi wisu nige de nekene Oyo mana kambo Udoku ni de mao Chuku no so Ezi feli kodoku Oyo mane de ma Nenu kunanka Anambra State Eba ki seje nu Free man wane mano Free man soje kanige de kene Is a muke no dozia koe. Lolo, Mrs. Osi Sochuku, Esi Fedikwa. Ozaneke nun donu. Kidumaka, come ready. Look, Chibuike mu odo. Onyomane nukwezike. Nomoja, nenukwezike. Kedi nansuka, eba kodogu seje ni. Manobo si Dubai konale kuhi kodogu. Nongebo CEO. Chivas Global. Service oyomane de mao. Nongebo si ni. Cargo service, both A and C. Cargo. All express. Kodogu, delivering service from Dubai to Nigeria, all Africa continent. Onyomane de ma. Osumubule kene kene desinu no ya kene kwamando ya. Business partners ya no ndinyani ya nazuka via nenu. Ndiyo mwa vilinu. Osukweze mubule kene. Yekene mwani ya na mwane madabro ya no Timothy Uchenna Odo Omi huku wan Nenu kwezike Nonyabo CEO Team Global Electrical Solutions Electrical sunine My home appliances. Gugwanine, keje wangule, ni mundo, donu ya keji we malodogu. Kedumma kachidozie Ofo mago Figo mati Ventures Onyomani sobili Anambala kamulunu Fiati na mukodoku na mkwechili Wele na chulake yao Onyomani gedekene Kedumma ka mista Uchena Henry You see, Yenke wa mama, Oza neke nenu. Wale wata kwa siaka, Nisya lamba no, Wata kwa chako sola galanya la chaba, Imo seti eba fuka mududu. Nonke po CEO, UC Ventures, Nigeria Limited. Ibo zekwa CEO The Yankee Otos Ozo kwa zia mubu lekene Yekene mwanye Ezi mwene yofulu nanya Mr. Izuna Akabosi Onyomano numu nekene nu Ezi bodi liyo Mr. Sam Zero Oza neke neyi Oze muke ne kwa zyanea Nongu meliye chete bebe nino Mkulo bi papa zulike nando kwa nenu wadonu Okwa lisi bufya nenu Late Mr. Edimon Akabusi Apana nkoma oni kweni neje konozo Kedumma ka chairman Of Happy Brothers International Club Kede na Philippines Obonyenu kanakono High Chief Emenalumu Michael Arise A.K.A. Western Charlie Onyomani Edemano Western Charlie Na Philippines Eba Fuki Sede Omongwe Omongwe Anatwe Onyomani Edemano Omwere Nisya Lombano Imo State Eba Fuki Sede Lamba no Mana Philippines Kudogu nalu kwechilini Western Charlie anyeke neo Nangi wangu CEO Western Charlie Service Onyomani sobili Western Charlie Supermarket Nkedi no wile donu Nimo state Isi mumbuluzi anyeke ne Yeke nebezi odozi akwe Lolo Osudi eme Eme nalumu Chinazo Mary Jane Yezi bo odozi akwe Western Charlie Izi nanke nezi odozi akwe Mubule keneje nuke ne mamaye Lolo, Teresa, Emenalumu Afomu lomu mumola e Western Charlie Mamane de mano Kedumma ka High Chief John, Ifayro Chuku Ibuli onu neshia Onyomani sobili Ojego Jogu Kedumma ka High Chief Nandi Douglas The Bolos Nangebo CEO The Bolos Farms Onyomani Edemano Kedumma ka Chief Ebere Chuku Oji Ebeji Abwego Onye Punch Nanyabo CEO Punch Night Club Nanya Buzikwa CEO, Watch Hotel and Suits. Ezi won yo ba ni demile. Anambra State Godoku se demile. Uzo chuku kwa lu won yo ba. Oza nekene, onumu nekenu. Anambra ni demile. Eba kamu Godoku. Oji motema. Oju ne mogu. Omogo wachi ne me, omogo jisike no moga da funja. Oju ze mogo. Oji kwa transportation ne mogo. Oku ne ife, na nyoba ni demili. Onyo mani du sonu, ozo neke ne yi. Oku ne ife wak, noba ni demili na Anambra State. Ozo neke nenu Shoba ifonu bilinu Nenu guki izeje Nusu wani Kezi wandemu Nabika mulogi Nagana kenalu bilia Onyo mani edema Ije gobodo de niche Isi nagana Nakra Nabasa China Is it not Chinko? Banye Cyprus. Is it Cyprus where Jebena Turkey? Is it Turkey? Nabakwa Hong Kong. Indonesia eba fuki jelu kwe chile. Is it Mulotazia papa? Nongu melige chete bebe. Is it not ke mesianu? Chief also Joseph. Anto Modi. Ezi mwabi nusu wani, nenugu state, oza nekene. Oba kwala. Ezi nalote se papa, mubu nize kene, jekene mamae. Avant mon homme, we mon lami show boy. Maman nous mounet kenenu. Lolo, Mrs. Catherine and the Modi. Kedou nou maka keke, jukwe puka, onyon mané de man. Keke chukwe buka John Investor mwa mama Investor kudu boy in ozo nekene Kweri ne kweri ocha Mama kohye Nkede ni fito bom Imo state eba fuki Papa Inu Mr. Cletus Keke Stand still Onyo mana nye kenenu Ese mu kene kwa mama Lolo Mrs. Young star Udo derim Confidence Keke Onyo mana nye kene Odogu si na Miami Osi Miami Naba Cyprus Osi na Cyprus Naba na Philippines Eba fuko na lukwe chili Owele ne mwofuma Osi mkene besi odosi Afya wanyoma Beautiful woman Lolo Helen Jidima Ezipo dozi aku investor Good boy Mwanyo mana nye kene Kedu maka chiku di obu Henry Onyo mana nye kene nu Chidom money na Jakarta onyoman Indonesia. Nongebu CEO Chidong Global Exchange Service. Adubaye kebu luzoje dupe bulak magi nabazian Indonesia. Esimu lota papagi makanongu mege chete bebe late chief Elias Ubu nambo sinaji kunu sejenu. Esimu bulu kwa seke neje kene ndoye ndigi nafadi na ma obonye nuka neke nenu jimesie duru ata Imo State eba kosebe obuzi na Nudehi India eba kodoku na buteni kenu wena tapasya na head bridge market kedi nonicha obuzi medicine and pharmaceutical production eba kesi mazialudu azimuke no dozi akia lolo chidebere Anastasia Duru Chimex Daddy also neke nenu osimuke nekwazie chika ezekwe the King David Nation na Jakarta obuzi no haji ekwe ma Imo State eba kosije ozikwa mukene mwiya nwoko folo nanya onye kan na kwafa aliko si sojuku utobo na Jakarta ambo si na jikiseje enugu ezike eba fuka mulu nwa ujalate moko edumake ya ike dichuku aka Asia Currency Exchange Global Service onyomane de manu obuzi na majala nenugu ezike eba kamulodogu ma Philippines kona kwejile oje gojo oku obuzi very currency exchange keji malodogu ezigbo azaman onyomane de mao chukwe deze ulu omoko onyomane osina nidato local government nkedu Imo State onyomane de ma osina kamulodogu jamini kodogu na zialuwe kwechili wanne monisi Munich, Germany. Eba kona chuluzi aki anu. Azimu kenezi zoe anu. Chinedu okoye. Eze suo. Aze kene oje gojo obu. Ezi nifite. Nanewi eba fuka mulu bele mwa. Oje gojo ganilu. Tuku gozi lulu mi wonu nudu sonu Kedu maka sose sopara Ike di na chuku nigede neke neyi Kinga kubwese Bullions oso neke neyi Akubese wan Nebwada onyomane do so Ndiyo mabilinu nudonu noka nesele Obuzi nebwada Ubomili Namba itolu local government Imo State Eba kamozi alubele mwa The King akubweze Nangibu CEO Blessed Ikedi na chuku Alimilion rufu kejiwe malodo buwa Obuzi alimilion productions Nyakeji mazialo dugu Alimilion roof na pasestis Ujune mogo wonyo mane di mano olu su ne bile oju ne mogo home materials plastic nina bodun kede ma singles ifa fukone le home material kena di mano no eji malodogu classic na bold singles milano roman na pa check steps onyo mabo kasi akasi matribula metro copus onyo mani bodogu blessed ikedi na chukwu ugwe bunye mu na ndegwu mu nenu wadonu na ozubulu kanabatanu nuru ezi ozubula na akụ nekwu mmadụ kannajia chukwu bụ nna ụnyaanwụ si onye na-ekili ekili n'ọzọ ụbụlụ ọzọ nwe ya nga na-ekele nọ nke bụ CEO ka o si sọchukwu PTY PTC ojigo de mogo Gold and Diamond Exchange ya ka eji male mana South Africa ka ị na-alụbilenu onye mma na ịdị mma esemụbụla ekene jeke nnu masị gị nnu ndị chiji chọghị mma ndị echeta enweba nwele ụmụnne m ụdalụ ka o si nsọ chukwu onye anwụ si bili ọzọ na-ekene unu na kene chukwu onye anwụ si bili nnu na-emesie na anyị ka gafu kedu maka oke chukwu ife dị n'iru oche ndo ozad ọzọ nwe ya nga na-ekene ojimoto emogo na South Africa odogwu onye ọzọ obodo bili ọzọ na-ekene unu nuru ezi na ọzọ ụbụla anagụ na-egbu egbe ọzọ ụbụla ebe afọ ka isi eje isi mụ kene na-edozi akụghị nwanyị ọma bilinu lọlọ missis zianda ife dị n'ilu oche ndo isi na kene si odozi akụghị mụ kene nwaghị nwoke chukwuka ife dị n'ilu oche ndo aka pinches onye mma na-edi mmanụ isikwazia mụ kene papaị n'ọnwụ meliri echeta ebebe ezi na ka emesie n'igwe niile ejikọ n'ụzụ late chief ife dị n'ilu oche ndo nwezakọ n'obi ọzọ igbo ndị obili oji mkpọlọgwụ na mkpọ akwụkwọ wee lagwọị mana odogwu mesiela na mmụọ na-enu ụwa mụ emesie na anyị ka ga-afọnụ ọzịkwa bụ kene na mama lọlọ missis ịfụnanya felicia ife dị n'ilu oche ndụ ezigbo odozi akụ oche ndụ nweze akọ n'oge ezigbo mazụ obodo pụta n'ụmụ opu na enukwu ezikọba ka mụ na ndị egwu mụ nabanyenu ọkwa nnekwu mmadụ ka njekwube jebe ọ bụ onye ka m na-achọnụ martins ebuka na jakarta indonesia ọzọ nwe ya nga na-ekene nọ nke bụ ceo martins empire onye ụmụopu na anya ekenenụ na enugwu ezike n'Enugu steeti ebe a ka mụ na odogwu n'ụwa onye mmanụ n'obi nsọ. Nukenele m igwe, igwe Arab money, wanụ na Philippines niile. Nida tọkọ osi eje n'ụmụ obum nke dị n'Imo steeti. Arab money n'igede ekene. Kedu maka Timothy Uchenna Odo? Omifuku Wan Nigogolo Enugwezike Nonya bụ CEO Team Global Electrical Solutions onye ọma na-ede mmanụ importer and exporter. Ọ bụzinụ electricals, cable nakwa home apartment na China ka o si ebunatazie n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọfịs edukwazi n'obosi na Anambra steeti. Ọ dezikwa na Kayeta Market nke dị n'Enugu steeti. Osimuke na-edozi akụ ya Lolo, Joy, Vera, Timothy. Ọ bụzi cosmetics nakwa organic productions ya ka eji malụ nwaanyị ụmanụ. Dalụnụ! Kedu maka Chief Chidi Ebube Obidiasa? Chief omegbu oji kwa na Dubai na ịbụzi businessman na Dubai. Onye ọma na-ede mmanụ na-abụghị towele autonomous community Kamunodogwu nke dị n'ọnụ n'Imo steeti. Ezimuke na-edozi akụhe n'ụlọ omegbu oji kwa. Chioma Cynthia Obidiasa nwanyị ọma na anyị ekenenu. Isikwa mụ kene nwaanyị Isabella chizitara mụ nwa Obidiasa n'ọzọ nwa ya nga n'eke na ụmụnne m Dalun. Omegbu oji na anyị ekene. All country asa available, all country visa. Ọ dịzikwa anụ ọdụ feleka kafa na-egwu kafa na-eme. Kedu mmaka uche Chukwu Kisili Nwabianika? Onye ọma na-ede mma o. Ijele na Mexico uche Chukwu meleze n'ịdị nsọ. Ọ bụzi na Agụluzi anị ọcha nke dị na Anambra ebe a ka isi jenu uche Chukwu meleze. N'oge bụ CEO Ultimate Foam Chemical Industry Limited onye mmanụ nzobili ọzọ na-ekenenu. Isimuke n'ebezi umigbo bi na Mexico nakwa Latin America. Nwoke na-ebezienu Global Gentleman na Mexico. Ndị ọma daalụ nụ. Ọzọ nwa ịnyanga na-ekwu maka unu. Eja na-abịa isi ije. Kedu maka Nwachukwu Ụzọma? Onye ọma n'Ikeduru n'Imo steeti ebe a ka isi eje. Nonge bụ CEO La Viva Homes onye ọma na anyị ekene. Ụgbọ ebu nni egbu nenu na Nnewi Chika na-ejenu. Ọkwali Nnekwu mmadụ ka jekwube jebe onye Nnewi ọzọ nwe ya ga na-ekene ahụ. Chief and Livinus Ezi CEO Livis Kid Nwa Jesus Global Trading Exchange Service International Worldwide. The head office service in Geneva, na Switzerland. Onyomani Subi. Onwana Switzerland na Nyekenemu. Onwani Subi. Okwali na Bubu. Anewichi. Nkedi na Newi. Nana Pastati Eba Fugise. Iwezi Mubu Nekene. Kenu Mazi Yao. Kene kwa modo ziyako kiwai oma. Umazi bialu wana maa. Mune mwe pe na ngule. Na papu nuna ne mofuma. Livi sikidi. Mwachi zosu. Dogu mwoya bubo newichi. Ogala nyangada. Onwana Switzerland. Nibuzi kwa nipota and exporter. All kind of quality. Italian doors. Quality Italian tiles. And quality PVC. Ceilings. Na kwa general goods. Nke head office is in Lagos. My branch channel is in Newi. Onyoma na nyekene. Keduma Kasito C Plaza. Udogu. Oza we yanga nekene. Sito C Plaza ni gede na koi nekua. Yeso moto. Oza nekene. Melu maga bani luno moga dafunyo. Agu bandeze na Cambodia. Wanyi mufu, nenu kwezi kwenkedi nezi koba. Nenu kusiteti eba foka mududogu. Agoba, onyo mana kambo. Ukwebu nemu nenu wamu, kanje chobu mwanemu. Emmanuel Chemerie. Dimonyeka ozonwe yanga neke now. Aku bigi na China. Onyo mana chinko. Onu muneke nei. Nangebo CEO. Ex-Hacks Club. Nkedi noka. Eba ino nezulike. Obuzi na kwata. Local government. Eba fukizeje. Numu dimonuga. Eba fuka muludogu. Manito ni talo nabaza China bili. Aku bigi na China nede nima. Nongebo si kwa CEO. Ex-Hacks Records. Nigeria Limited. Onyomane de mano. Izi muke nodozi akwe. Mwanyoma bili nunoza mwenyange kena. Onyeka nekene. Obechuku Esther Dimu Onyeka. Isi na kene si odozi akoye. Mukene mamae. Afo mulomu. Isi ne mama nozo mwe yange kene. Nemu lako bigi na China. Mwami na nye kene. Lolo Mrs. Felicia Dimu Onyeka. Isn't Kenesia mama? Mulo tapa bagi nenu. Na ngu meli eche te bebe. Papa na de mani weni neje konuzu. Isi buze na nelie. Ongu na madu bilo. Nenu wamo. Late Innocent Dimu Onyeka. Okwazo Papa Nodi Ma. Anata Gomo Lobodomu Nansuka alaja kan nejenu laja de nasuka obonye kan nacho kanje chobala so chidi udwa komili wanu na leja ozonwe yanga neke nunu donu ndi ne meto budo Nokwa mubige doza debe Onye wegu na nsuka Ndiegu muka inano Mobya lije muna Oje goji oku
Onye je goji nisi
Oje aku mwemba Oje goji sisi Oje beje bobo deje benu
Onye je goji
Anaba na bobo do nine soli Anaba o Eji lo neti nyazu no fe
Oye je goji nisi
nu
Oye je goji nisi
Kainano Obye li je jona